Now we need solar memories in the land. Now we're not Zabuya. Sensual and not in a kumbula. If right, Donnie and Bota, you were the one and for no pilana. Yes, I was wrong, but I'm not a solar. Una na we meant for each other. Nalo yes, woolly gay, we are Ghana. What a little break up now we need solar memories in the land. Now we're not Zabuya. Sensual and not in a kumbula. Papa ngokuncela unmamele ndiyazi lena ndiyenzileyo khange uyilindele. To be honest andizoxoka mna ndesola. I know it's too late but I wish ubana ndithi ndiyaxoka. You are the one enandithi ndizophila naye even sendihlelini ndedwa mna ndihlala ndicinga ngawe. To be honest ndenziwa kubasheleka amatsharen wela ndaqonda ukuba ndizokucenga. Ndiunderstand umed uye deserve ucengwa xa ezoyizalapha ekhasizasuke zandenda. Ndiyazi noba kuzoba lulo ukundixolela. At least it's busy friends it's fine mna ndizounderstand. Kwacela i-break up now we need solar memories ndihlele nawe mna ndizabuya. Sensonela nothi ndiyakhumbula i-bright toni yenbuqa. You were the one and funa uphila naye. Yes I was wrong but mna ndesola. Mna nawe we meant for each other. Hlalo yazi wuli ke uyakhana.